balodi biso bana na zambe tovanaka likolo ya ngomba lokola ba aigle kolia na biso na ngomba kolata na biso na ngomba feti na biso na ngomba bomoi na biso na ngomba.
Baby.
biso ya ngomba biso bozali ba aigle biso tozali ba aigle Sous-titrage Société Radio-Canada.